Ayanda Tini, super casa fabulous. There's never been anything like it. A three-cheese mouth-watering burger with delectable sun-dried tomato relish, gherkins and onions with 200% pure beef patties. Dazzle like never before. Lip-plumping effect and dazzling color to be truly glam.
Ndisuka eKapa. Umama notata wam bahlala eGugulethu. Umakhulu wam uhlala eBhayi. Ndinefamily eninzi. Sonke siyathandana. Mna nomama notata wam nobhuti wam. Ndihlala eKapa. Ndifuna uba ngumistress. Umama notata wam bahlala eKenilworth. Ndinawo nobhuti omncinci kunye nobhuti omkhulu. Bonke bahlala eBhayi.